Unaweza kupenda tena bila sababu, ndo maana sijuti kukutana na wewe. Mapenzi ni kitambo, toka enzi za mababu, ndo maana sijuti kukutana na wewe. Upofu wako siyo tatizo, uwepo wako kwenye matatizo. Ah, tabia zako jinsi ulivyo, uruma wako baby. Nywele zako baby, sura yako, kucha zako mama, rangi yako, mwendo wako darling, shepu yako zinanibamba wewe. Pozi zako mama, maringo yako unanidatisha, michezo yako, kiuno chako unaweza, natamani ukijiona. Ungeona mama, natamani ukijiona, uwe ni mzuri. Kuna muda unatamani unipikie chakula
kibaya, hawezi.
Kuna muda unatamani unichagulie chakuvaa
kibaya, hawezi.
Kuna muda unatamani tutazame movie wote
kibaya, hawezi.
Kuna muda unatamani uione sura yangu
kibaya, hawezi.
Siwezi kuacha njiani, wendo wangu maishani, na wengine stamani hata kama hauoni. Wendo wangu tele, wengine sitamani, unanipa raha tele, umenika moyoni. Nywele zako baby, sura yako, kucha zako mama, rangi yako, mwendo wako darling, shepu yako zinanibamba wewe. Pozi zako mama, maringo yako unanidatisha, michezo yako, kiuno chako unaweza. Natamani ukijiona, you're loving, na furahia. You're loving, you're loving, you're loving, when it's over. You're loving, you're loving, na furahia. You're loving, you're loving, yeah, na furahia.